tilberi tawaden tilberi hubere maune tawane dane mayo leedi Niger non to maru du ni fa hande remete sanne amma hande dun wadan lebbi ko himbe no boyto du jaada maro gonado no reme cakan tarare de endan maro no kure de du himbe leedi no gidimo sanne nani ko jon en bale gon bii do majjum
wallahi mo chaada
wallahi maro on chaada ke gande mun konkoru e tirdu ndu min ciotana dum buudi chapande joyi chapande jeego amma handel buudi chapande jeenay ndu sonnete fay ko marori keeri wurti dum e halaka kalte kan warana sodude marori ko buudi ujunaji joyi tayju sakurnu sonnata kena ujunaji joyi kandoka ndem mun sakurnu miden cioda dum buudi ujunaji didi e kemi didi ujunaji didi e kemana den ne laamu ngu jeewa ko way wadan demi
maro on ceede mum ɓeydama demu lesoji tati e sappo konkoru ɗum sonneteno joni himɓe gere ne sonna ɗum lesoji nayyi amma ko ɗuuɗi fuu lesoji tati e sappo e joyi jonnata ɗum
ko waddi ƴaada maaro o enden no ɗuuɗi hano no remoɓe maaro o enden mbi'iri hammay goto nder remoɓe maaro o enden
hala gara wotte dogone
seni ko yirnaɗan heɓama har to birguiri engrais ɗon to fuu maaro on no hoya essence on do tiiɗi kulle ɗiɗi ɗe woni torre remoɓe hande woɗi sakuru engrais wotur sonnata kana buuɗi ujunaji jeegom jeɗɗi ndenne feesi sakuru maaro ndu ujunaji joyi sonna no heɓta sakuru engrais worru nde neɗɗo golli wattai engrais du meere no nden ujunaji ɗiɗi e keme joyi sakuru engrais ndu sonnete yottake nder ceeɗi ndu sonne buuɗi ujunaji ɗiɗi e keme jeetati essence wari tiiɗi na ko jonka e gaz min gattanta masiniji amin yarnide ɗum ɗo nda waɗiri e mun hitande machine maɗa no bona de essence kay nde ñalowma muɓɓo gaɗɗaɗa yarnira ɗum fay hunde ƴuta e machine maɗa hikka awatirde amin nde fuu wati
kulbu parkatak
ko watta maaro o enden to ƴaadu waddi ko remoɓe makko codoɓe makko connira himɓe kan fuu e ñamoɓe maaro o enden no ƴama gomnati wallira essence na gasual ko yarna ruggaji ɗe enden ni heɓo nder ko yirnam o wallira du engrais o ko nandi titta waɗude demal maaro o enden kandu heɓu nder ko yirna
ayaru leydi ni